baby blouse. Kipenzi changu changama, nina wewe hadi milele. Komesha wachokozi wabaki kututazama, tuwatoe jasho la nywele. Nimesikia habari eti kuna mtu twamkera. Mbona akae tayari, mana bado muvi ili trela. Na usiku ni kumate, oh my baby boo, wage ningate ngate. You know I love you, nikizidi ugomvi unichape. Sila harungu kwenye joto ni pepe, mwandani wangu penzi letu kwa ofaya.
Litawachoma sana,
litawauma.
Litawachoma sana,
warobaya ze.
Litawachoma sana,
na hatu wachani.
Kinachotaka sanafsi ubasi sabuni, kwangu siwe na wasi, nishaacha uhuni. Ada, kama moyo jiko basi, wendo wangu kuni. Mapenzi soka, nipe pasi, ndiye nyavuni. Tena wasikutishe kwa jumbe zao za kata, mindo kama tiku, hapa jimbo umepata. Mahva ni tashtiti, na baby unayajua. Siwezi fanya ya shishi, uchebe kukubutua. Wambie na ibilisi, kutu wanajisumbua. Ufu paka shindwa fisi, wapaka utawaua. Dodo, dodo,
nimeokota dodo na mjani wake.
Nimeokota dodo,
nitae mkera nishauri sake.
Simba nimelipata dodo,
nimeokota dodo na mjani wake.
Omi mwezenu to,
nitae mkera nishauri sake.
Na litawachoma,
litawachoma sana,
litawauma.
Litawachoma sana,
warobaya ze.
Litawachoma sana,
na hatu wachani.
Litawachoma sana.
Asa baby nicheze shengoni,
ngondo, ngondo igwango.
Atulicheze ngondo,
ngondo.